assalamu alaikum bandiraɓe heɗitoɓe radio hosere, min getti on ɗuɗɗum be jo'ingo batal moɗon dow temeɗɗe joyi toɓɓe joyi méga hers wakkatire siria espace féminin wolwanta on dow haalaji e nedi ɓikkoji meɗen bana haalaji roɓeji meɗen e noyi ɓe joɗirto ha sare, noyi noyi kamɓe bo ɓe cuklanto worɓeji maɓɓe. Min getti on ɗuɗɗum. Siria espace féminin ɗo wolwana en dow haala ndongu. En andi bo kuje ndongu kam to ɓe ɗo cenda ɗum ɗo wadda muskila ɗuɗɗum. E ngam man en tammi nango rayu ɓiɓɓe wuro on biyeteɗo Abdou Kacalla wolwanan en seɗɗa ko salata dow haala ndongu. Ngam man asta aji dada ɓikkojo kanko bo o ɓesdanan en seɗɗa dow haala majum. E ɓawo man en dokkan wolde ha Bouba Mal Hammadou Malluwa, kanko bo imam jumɓare Zilan Bappa, kanko bo o fistanan en seɗɗa dow haala ndongu, noy sharia dina islam wi dow haala majum. Ekip wa ɗoftata en hande ha cabine technique min ɗon gondi be Grand Maxino, kanko on iyanta en butonji ujineje, kanko on waddanta en gimi belɗi belɗi. E ha réalisation bo min ɗon gondi be Samira Raiha, ha coordination David Baya, e ha micro de présentation ɗum min biyeteɗo Anima Hawa. Bandiraɓe heɗitoɓe radio hosere, tema an aɗon no gesa maɗa malla bo a wala ɗon no a yano wuro seɗɗa, tema jotta gartuɗa, to jotta maɓɓitiɗa radio maɗa famu aɗo do temeɗɗe joyi toɓɓe joyi méga hers, ɗum wakkatire siria espace féminin salata jotta wolwanta en dow haala ndongu. Keɗiten gimol seɗɗa hidde lortoɗen dow plateau. Go gimol go to jotta bandirawo mabbitida radio maada famo ado do temedde joyi tobbe joyi mega hers, la radio qui réinvente l'avenir. Yowa bandirabe bamido wiya ha fuddam hande hala ndongo bolweten amma hidde putten wolwugo hala sendigo kuje ndongo min jippake do labi min koci rayuji bibbe wuro e kedite.
Kote chendi gudo ko wala tabero batu dada fere fere ebon ardi be mando sita dirbe muinanai be dedei neta kuma be derra be mabbe man be wala narral eto be wala narral inde to baba mai si nane man narral wala do di baba man tan do no wallita to mater bo ko mo do tiragal kote biiko to hatun den man be lora fay be nja be ngada corruption be ardi be fere en yotatako fere yotatako lamlambe man ma en gada ardibe man corruption hiddo kon hirita cendi guwan fere fere on lorto fa on do ya ta kita tum chaque fois on do ya kita yo kita boto on do ya tum tum kambe kam wala ko ya libe to nyotaki mawdo lamido kam ha kita en sera sera do kam fu kambe kam be dum gombo mabbe on do yarna be
baba fere do danya bikon bakin juy jego dada fere fere yo fere bo dada gotel man bo fere monira jodo wara jodoro kuje man yo halan dun gudo se goddo hula Allah na baba mai nun dalani on jawdi ana maunirajo a walorandi e lutube don dara a hokkata a sokotira be bappa en fere do wodai to goddo be dangi dum mauni be bandirabe mum kam to baba mai se o wada hakkilo sosai alandon guro na dum ala hunde gusa na dum hunde non bana wiata yo ma arnoto non noy 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 do yata don gu kam don gu
wadi dirte imbe andon gu kanna dum hala cede ko moy to ko moy imbe ngare dum lawlaw wa heba wada jamu wada sani wayne buli wayne do igawon cendai be dilla mawbe a modi be imbe je cendanta wondo be njabe ndokka be cede be njabe mbiya be yo onon wayne be wayne do siya wocha kallo ha bani no bonde tawa garle simmo non tampa semben wala no o mardulon sembe yim ko do lamdo wi ko chongallo to ala man timi o yime ngara a bawo man me ngara be mbiyo yo be do randa kion tanjabe kaya kalanyo
bon ha fami fere be negligen biko rewbe en be favorisan garson en don do koza conflit ha chaka mabbe
don gu kam dole to baba mai bi kondona amma to munyal wala on bondan sey mum muytiral wona ha mon an munya kay ko munya surtout ju tafer do be ngada be mawndajo arta subgo non bodum tokki miraju ya kay min mida si ho chakanko kanju wata burna fo min kam do rayu amen kam ha
bandirawo to jotta mabiti da radio mada do temede joyto be joyi mega erso famudum wakati re Syria espace féminin on salata jotta e bo hande en bi en don bolwado hala andongu en gaman ha min dokka wolde ha on biete do Abdou Kachalla o wolwana en sedda do hala ndongu.
Bodin den kam baba sayun mai abu wala debbo to kan to be sankete ke balle jeddo ko ma kundana to wala debbo to wadi balle jeddo be dona amma to wodi suddi be kam ronata ko e foti bo debbo dum redu be donata sito be kanyum kam sito bingel mon wurtake bodin de godaya debbo be anda foto de gonko be anda den ka sito de man ma dañi de kam hala sudu ga furtake cakdo ka to wodi makdo redu kam Jotaka benderan debbo man jotaka sito o dañi debbo wodi hakkiron go sare mako o ronan sare mako be bangi mo ama o ronan mo o ronan ba mako o don ha suudu mako o don ha suudu gorko mako ba mako mai ko dara mako mai o ronan ho gorko kam ko o sali sare a jabata ngam sare ka jabanta mo debbo mako ta ronan sare mako ka wadata ko o don go salo saka derrabe kam ay ndur gudum bido debbo do hosa parm fere gorko do hosa parum fere be patata kalkal ido debbo do hosa reeta bana masala hunde man do ido debbo ka hosan reeta to bana hunde man to bana jotta be do mari bi ko rewbe dido gorko goto den ka be reeka hunde man chaka chak gorko do hosa reeta be bo cheda je reeta man do cede go wata kalkal do ngam sare as ibn hawtay dum bido gorko fere bido debbo fere ay ku gar sare dum huwata na de rayo goddo huwata donc kasi la musculo no hal dorgu e foti bi ko fere bo tabe nari saka bo be do nari bo be cenden hunde wala lural de zaka to wali lural kana si halam do modi bulam do on kadi kankon hita tabe to foti to be nonni debbo timmi o salake foti o yirba justice amasi to do mari acte acte de mariage.
Yo amin ketti duddum Abdou Kachalla ha min kettiro jotakam gal on bietedo Asta Aji o dada bikoyjo kanko bo bezana en wolde mako don sedda do hala kuje sendigu undongu.
Jotakam to kajum makedo naka dilla ha modibbe to kayi ha modibbe modibbe ngara foti wumbe fere bo nja har lamdo lamdo wiata be jehe ha modibbo modibbo wara wadana on dongu dongu biddo debbo fotata be biddo gorko kam don hoca kanyum kam gebe didi biddo gorko hocata biddo debbo bo ge yebre wore a gorko kam na to gorko ma mayi de sariya je hokkima ha babal mando be don bi ayo ko on nayo sudu woru be dokkata on onon rewbe cendon sudu mando onon be ko lutti man to wodi ko o mari man bo banni man e to fere ma man bo sudu woru man non kayru be dokkete to o be jawdi jawr kambe ben be darata yo jawdi ndido do ha babal mando debbo bo o wodi gedal ha jawdi mako bo be don ko a sedda be dokka e to wala bo be dokka mo sudu ha de sudu man don de o do jodi kanko o danyai kam be dokka mo gedal mako o nanga lawol mako o wurto o dilla o dalana be sare mabbe ikkon mako kon o danyi kam hala mabbe fere hala je debbo bo hala mum bo fere e to kanko danyi ikkon man ha sare bo gedal mako don amma be ngurtina gedal do je mako o roni ha gorko mako do bo je ikkon mako hautata be je ikkon oh je ikkon kam buran je debbo ngam debbo ka tegal waddi dum ikkon bo kanko danyi hunde mako ni kam to o wi ma ta ndona baba ma kam na o wadai ma kanko danyi mo kadi to kanko danyi ma kana wala no wadata be cenda hunde a yebai bo oh wala no harra non kam oh sariya bo wi atamo yo jotta kam I baba ma mayi aronata hunde mako kam den ka o halli non kadi amma to ha sariya man non bana no woni kam tagu jangai ha bakin wawan fistu go ko deftere wi kam amma na be dawata danyado mako kam non bo wadata ko
e famini ka ko don ha sudu mako to saro mako mainama o foti o rona saro mako billata
ha billata ni non kanko kam o do sudu mako baba mako mai nde o do sudu mako o hebata kam ha julbe ka wala banni o ronan o rona hunde mako yo jonta bo ko hadi en yo ha en jaban ko der sare bo en jaban kam derdirabe men worbe do be do be rewbe ji mabbe jonta kam a foti bi ayo dum derdam en be bibbe worbe be doni sare kam minde mi debbo mi don ha sare gorko am do ko mi wala gedal ha der sare bo kalto wodi ha yasi sare bo be dokkam mi min kam mi billai ngam mi do be gorko am amma a anda ragarende go tema yo gedal ma timman o wi ete dillu jotta kam a wawata sodgo sare amma to be dokki on no sudu der sare kam a waran darna churnasta sare ma sudu ma je be dokkino ma go an bo a andi je modon ko on sappo ko fere ma nasta hunde mada a billanai be rewbe mabbe bo so nato be ngidi wargo harmado be andi adon be ngara billata be cholaje mabbe do kanjum goddo jabata sinanon kam worbe do to be keptino derdirabe men rewbe bo ko be ngari handir sare bo be billatake enen bo en billata rewbe mabbe do dum don non nari do boddum gam dunya hande wala goddo mari haje goddo kanjum wadi yo dole se goddo jaba jotta kam hala dongu ha be dokka debbo kam kambe derdirabe hautube baba mabbe mayido nyende be ngadata dongu mako den be dokkata debbo kam ngam dalila debbo non be jumminan dongu non be jawal be dokka dum ngam dalila mako non ga ha o heba kanko o wurto o dilla do hebata ko nyende be donata nyende man be dokkata mo gedal mako o wawata bo yago bi ayo jotta ka sey be ndona kanko ka ha o dilla nun ka hebata ko nyende be ndoni do nyende man be ndokata mo o wala o durha de de kan dalila mako non be ndona do o wala sey to nyende jum ndon guma be ummake be ngurtinana mo je mako o mayi o dalayi bikkoy do do kana lamdo mari nde lamdo mari kam lamdo on ho ata ko yidi fu hokka debbo nanga lawol mu dilla ho casare yo to be ndari o jodi be mako dubi ha o tampi bo lamdo on larata jurumdum mako hokka mo sutu o jodo amma sinano kande o danyai kam kanko kam to be to bana zotta mangam defte mbutake amma to banane balde jeedidi do be don diwa mo dilla be mabba sudu to be jeyi ha lamdo lamdo kam nane ma to goddo mayi banni be andi wala goddo mako do daga on don jodi tatamre saraki en mako andi halaman to be jodake balde jeedidi saraki en mako andi halaman be do jama wayne kam be en donata mo ko goddo ma ha daido dum bi bappaño ma to dum moy ma dat to don don tirando lamdo hebata fere mum sey to goddo ma ko wala sam do ka lamdo hoccan e to lamdo on o andi bi derdi be don ronobe ma ko don bi be wappaybe ma ko rondonan mo lamdo hocca gedal mum hokkita mo luttudum debbo bo be donna dum to be mbawan to o jodake dubi man be endam ma ko don be mabbe be biamo wayne kam ha nay dilla o jodo fere be biamo joda fodde balde ma amma dan don guma amma fodde balde ma joda to o goddo o don narri be mabbe e to onar ray be mabbe be ndokka mo o dilla ni debbo kam goddo on a jodake be mako o mayi kam ko on kabbitegal on kauti lewru woru to o mayi abbe gedal hunde mako oh do ka kanjum kam dum wala o wala gedal kam do ka hebata ko
min getti asta aji be besdan go min sedda do hala ndongo hidde ndokken wolde ha imam buba mala hamadu malluwa fistana en do hala ndongo noy sharia dina islam wi en kedito obo kanko bo o yidi be mushkila sedda de saro mako mainama wakkatire sendigu kuje en ndongo kediten
wodi cinque amin cinkata hala lisafi baba amin mainama e haba amin mainama do be cindina min cindigu lamgu goto amin do burdindiri min caka amin watfi pat min gali lural min gali dammude amin fere 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 min non gon to wurtakin do tikkanton ba haka bon min bo min do mari haaji dum woda e dum bo dum woda yi warti bo min jananbe ah bandirabe no warti ba jananbe kana dum huway to irin man do hunden dum mari muskila jur ha hakkunde amin bandirabe man do min dari hala man kam ko moy famana min kadi den way nano funana dano hunden way jayna himbe bo problem do kara gar fu dum problem tammi wadgo do ni kadi assalamu alaikum
min kettiro gal imam buba mal hamadu malluwa kanko bo o fistana en do hala ndongo noy sharia dina islam wi do hala ndongo assalamu alaikum imam
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh al innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة الكرام باودون ديرديرابين جتي الله تشيني دو باوين كان ديني كو هاندي هاندي نيغو كانجوون تي يتوري الله يوادغو صلاه وسلام دو النبي جومن صلى الله عليه وسلم ديرديراو من جاميين دومي وونيتين دونغو طيب كو وونيتين دونغو دو اصلان مان كام دوم هوندي نيندي الله تشيني دو هيتي هر دفتره مودوم اي دونغو دوم بو kanjum woni ko goddo hoocata baawo may go goddo. To goddo maayi do maral maako do huucana ronoobe mo. Donowo man do ko hoocata baawo to goddo maayi do kanjum wonete ndongu aslan man. Amma woodi gade teedi di yimbe don gada di do pirtotira be sharia men Islam. Ko handi ha ndongu kam maayido to o maayido woodi conditionji di yimbe haani gadana mo. Dum bana diye bana maayido man to maayido misal ha conditionji man do di don sardiji tati. Aranol man kam to maayido maayi ha jawdi maako do di o marido be potay be donani seyto be kebi ko hutinirte gal jeya maako. Bana hande hasnugomo irgomo hande sodgo dago ko nandi be man hatta wasobe be mbi sariya wadi do man to wala yimbe huwata fi sabilillahi man do si be njoba be do sariya jaman ha maral maako man to wala dokkando hutinire gal maako. To ha hutinirgo man do be kutinira be iramo bawo to be irimo man do sardiwol aranol be dalila haje a jawdi maako majum. E sardiwol didabol man bo nyamande nyamande wonde do maako do be ndara nyamale man bo don none didi wodi nyamande de be biyata adduyun mutlaq duyun muttahina wato nyamande ran be tanaran rando. Allah ceni do wolwi ha deftere mun gala Allahu tabaaraka wa ta'ala fi kitabil aziz wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun makbuba ila akhiril aya. Allah wolwi ara gare surawul bagara do o witon lattake on jahangal en den bo on nyamlotiri on kebay hande bindowo do mana man gado ran rando hoccugo hunde hunde man do andi ndande de jodoto ha babal njaraande bi anda hunde am hokkam kaza bana bargo be don biya dum ran kanjum be don biya jingina mana jingina do hocha hunde joina hokka hunde to do man do be tefa maido man bawo to maido be jama o wadi ranna ran mako man do be njabe dokkita nyamande man be kocha ran man fodde ko be dona to tatabol man bo derdirabe e tatabol man bo nyamande ni non wato foti be do tokki mo nyamande ha fattude be jama tawon wayne do noy nyamande de be tokki mo do o wodi nyamande na wala malla to windi do man do bo be linga nyamande majum be kocha be dokkitande nde timma fodde ko don guman wada. Allahu alam wa billahi tawfiq.
E modi bondey be poti be bolwa halan don go wakati ndey.
Naam wakati don guman wadete kam wakati ko biiden do to wadi bawo to be njobi ko wolwa jotta man do timmido nden man do be puddata jam go noy don guman warete to be donnan to noy man do bawo to nyamandeji man jobama ko woni do ma ko yewtama do den don guman wolwete amma don gu wolwatake bawo to be njobaydo ko jawdi man di latto di noy no chalaje ma ko duri fu si to be njobi hakke yimbe to be njobi dum timmi jawdi ma ko man timmi nyamale timmai do man do fu wadata be dona malla be biya yo accu yo min lutta ko min dona nyamade don do saro mabbe dum dagata ko ko wondo jawdi man timman bo be timmina be jowtamo ko woni do mako man kadi wallahu alamu.
Modi bo debbo don mari hakke ron go saro mako na wala.
Naam debbo don mari hakke debbo dum don mari hakke her ron go saro mudum gam Allah ceni do wadi don gudo na enen gadi ba ko biiden nane jawmirawo ceni do wadi don gu ndon gudo debbo wodi hakke rongo saaro mun wodi hakke borongo gorko mudum kanko man bo wodi gedal qala Allahu tabaaraka wa ta'ala. Alla bangi do wi yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Alla ceni do wasson her bibbe modon ay fi shani auladikum her sani bikkonji mon. Alla wi wodani gorko gedar rewbe dido den kam na debbo man na wodi hakke ron go jawdi saaro mako malla ko gorko mako man debbo dum to be ngadi jawdi gebe tati to gorko be debbo gorko hoocan gebe didi debbo hoocha yebre misal bana baba man donno mari 1,500,000 dum cede gorko hoccan 1 million debbo bo hocca 500,000 do woni dammudum ha ko pisteten amma don gudo dum don mari wato to en bi'en pistan no dum yidi dum hoccan wakkati duddum wallahu aalam
e modi bo don mari hakke rongo gorko mako bona
naam debbo don mari hakke rongo gorko mudum bana ronan saaro mako debbo ronan gorko mun amma de dongu mana debbo ronata gori kodo debbo do wonan ha mana somon todo dani todo mari biddo be gorko man to be daydu be do o wonan ha jeeta tabel e rewbe bo ko be dido ko be tato ko be nayo ha gorko man do be wonan ha en wittie man non kambe kam non jawmirawo cenido wadani be dongu mabbe debbo ronan gorko mun wala ko wirnata mo haron go gori ko to o suddake gorko majum wallahu aalam
gorko foti hada debbo ron go saaro mum na
naam yamol mana nayabol jamol goldo bo derdirawo men yami mana gorko foti hada debbo ron go saaro en mako na mana dum hada take o wala dunke o wala droit had gomo ngam don gudo dum kiita kiita ka diga alla bako biiden naane dum alla ceni do wadi kiita man ha deftere mudum annabijo sallallahu alayhi wa sallam alla do wadana mo kiitaaji fere o hito amma kiitan dongu jawmirawo wadi be hore mudum be kiita zakka do alla limti ben hokketebe zakka enon bon dongu bo alla ceni don be hore mun wadi debbo man do o ronan saaro en mako gorko man do o wala hujja wigo debbo mako ronata eto debbo man roni bo o wala hujja wigo si debbo man hokkamo jawdi man nandi mako to debbo man yidi saho mo der man sedda to debbo man yidi saho to mo fu amma o wala dunke hadgo o wala dunke jabtugo ko debbo man roni ha saro mudum si to debbo mako man mayi kanko bo o rona debbo mako amma alla ceni do hadai debbo man rongo saro en mudum tal kanko bo nasta hadgo be kadi allahu aalamu
modi bo noy sendigu bo salorto hakkunde debbo be derdum en worbe
naam derdirawo men tokkitini jamde o wi noy debbo don gumudum wonata ha islam hakkunde mako be derdibe worbe bi mana kanko debbo do mari derdirabe worbe do noy gedal mako wonata mi tammi banni jam don naam no gedal debbo wonata no gedal gorko bo wonata kadi galallahu tabaaraka wa ta'ala alla cendo bangi do wi yusikumullahu fi auladikum alla ceni do odo wosso on her bibbe modon mana her don gu mabbe do dum kita alla alla wadi dum o wi ma lizakari mislu hazzil unsayain wodani gorko mana gedar rewbe dido rewbe dido do kambe man kanko gorko do to odom to be ngadi jawdi do gebe tati o hocca gebe didi debbo bo hocca yebre mana debbo do mari reta gorko debbo rewbe dido darnde gorko gorko fere mudum hoccan gebe didi debbo bo hocca yebre mana gorko buran debbo ha don gumajum
modi bo ko wadi sendigu debbo on fotata beje biddo gorko
naam derdirawo men yami dume wadi don gu debbo fotata be mana biddo gorko en bolwino dum amma en poti en biya alla cenido bangido o wi ha deftere mako seninde ar-rijal qawwamuna 'alan nisaa bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu alla cenido wi worbe do alla burnibe do rewbe alla burni worbe do rewbe do non bo yoga mabbe do alla cenido burni worbe do rewbe hatta ma be nafakkaji be sefene holtin gobe do man fugal jeya gorko e to en dari bo debbo dum dum nakkisi dum ko hatta ko ha dina mudum yake fere o haylan korko haylata debbo foti hayla debbo haylan korko haylata e to en dari bo rewbe man do alla cenido on wi debbo do reta gorko e non bo alla cenido wadi en andi annabo en nelabe do fudum worbe alla neli alla nelay debbo do ummatore don debbo man do alla yawaki mo alla teddini mo amma alla cenido burni gorko do mako non dum kita alla wadi dum wallahu aalam
modi bobbe en hanini sendata andongu
naam ben sendo ben don gudo wato derdirawo jami dum be cendata don gu aslan don gudo Allah hitake ko moy hakkere mon amma wodi be Allah ceni do wadi ndarano kugal don gu be ndaroto alkali manaman amiril mu'minin lami do julbe kanko man mo Allah ardini ha umma tore do aslan lamdo do kanko woni amiril mu'minin to lamdo man jangudo o modi bojo kanko man do o foti o hito ndandon gudo nda kita man beni bembidi beni e foti lami do man bo o wada goddo mako o wada alkali mako sendana yimbe ha ndon guman foti bana ha pattule pamare bana jawro en o dungano jawro en man do be modibbe mabbe be limanen man do kambe man be jama be kito gorko ni debbo ni ngam kita man do si jangudo jahili jo senda tandongu ndongu do kanjum do dum reta andal modibbe bi na moy fu senda tandongu ha islam dum lamdo julbe umrata be cenda ndongu e ha ndongu man bo na bana yimbe ngattaro ndongu do wi atake wayne do jingana dum wayne wadani en don mari mushkila ha don gu derdirabe mushkila men do sare maunde nyibalo do fere fere cuudi fere fere be jingana goddo o malla motivabe be donna mo gal maudum o bonido wallahi Allah jaman hakkere do yawmal qiyama Allah ceni do tammi jam go ronnube man do ngam goddo wawata yobgo goddo hakkere mudum wato sedda ha lesdi do to goddo hoci tayre sedda do annabiyyo sallallahu alayhi wa sallama o wi goddo man rondo to bedi jeedidi deedey ko o nyamtindi do yawmal qiyama o daro yimbe don ndara mo be maji mana be bilana mudum do dande mako Allah ren en masibo majum wallahu alam
modi bo dume wadi yake fere lural ukkititto hakkunde mabbe
Naam derdirawo men jami dume wadi yake fere lural do salo hakkunde mabbe ukkito hakkunde mabbe mana ronanbe man do foti be lura ko wadi lural ukkititto do mana to yimbe luuti deftere Allah goddo to luuti kitaka Allah ceni do wadi don gudo o wi o dillan ha kitaji di Allah wadai ngam o wodi hunde benbe o burata man o yawo motiva wada rusi wado mana man dum luran mo be derdi ben dum wadan lural hakkunde mabbe ngam dum hakke mabbe o yidi hadgobe annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi ko moy hadi goddo rongo hakke mun Allah bo hadan mo gedal ha aljanna Allah ren en Allahu
amin dume faddoto himbe ha hada jokkirli ha dongu
derdirawo men jami ko hadat ko faddoto yimbe ni hada be jokkirgo ha hada be lure tabe lura galjea mana ndongu tayib bako njabi no den nane ko hadata yimbe tabe lura tabe jokkira kam sito be lorake ha deftere Allah e sunnane laado Allah cenido sunnane laado Allah sallallahu alayhi wa sallama Allah cenido wi ati ullah wa ati rasul do wane Allah do wane ne laado mako fa intanazatum fi shay'in faruddu ila Allah wa rasulih on pot tindiri do hunde lorte har Allah e nelaado mudum ko hadata yimbe lurugo ta lura kam sibe kura be alquran alquran do de adilire kita adila ku don ha ton to sotti ha adilare do yimbe kuchan ha zulmu ha to nyange do wadan fofanan yimbe lural fofanan jokkirli dum fofan ha dum wada masibu Allah hoynu wallahu alam
yo wa modi bo banato fotini tawa debbo on gorko mako maynama amma accani mo derewol ko biyeten testament kanjo biyata testament wato gorko on to o hidde o mayado o winda da debbo am do ni ronata bikko jiam ni hoccata ha dina islam kam to be do wada sendi gundon gudo hani be considera derewol man biyeten testament do na
naam derdirawo men jami foti debbo on to gorko mako maynama amma accani mo derewol man do gol do winda ha ton man gorko man windi kazajum be kazajum do kam marni debbo man do man do dum toñange ko wadi dum toñange man do debbo do Allah ceni do bangi do on ronni mo kanko do o wonan ha mana en bi debbo do wonan ha wittiyam en wittiyam o marata kitama ko je Allah marni mo si to lattake be fu mabbe to be rewbe man to be dido malla be tato malla be nayo kambe man do be pan mabbe ko gorko man hokkido hokkabe kambe bo dum latto do adilare wato dum latto bo be notaire en ko dume fu do windi anda dum dum lutay bo islam dum lutay bo deftere allah do kam sharia jabandum amma to shardiji luti deftere allah ko to sardiji man latake miata shardi ko to sardiji man temerre sharia islam jabataade amma to latake ko luti sharia islam hito to kam na en gala bawde do ton amma dum to nyange kadi goddo on o wada derewol o ronnando si don gumando lat to do ko Allah cenido hiti bana Allah sendi don gumando o sendana be be sedobe be no teren du wona bodo adilare do Qur'an sendi do kam foti islama jabandum ngam hokkugo wada hande hocha hunde non hokka goddo kanko marinde to dum der chaahu dum wadete kam chaahu man do ko chaahunde non dokka bingel ma malla debbo ma der rewbe maada do man do luttube kebaydo dum to nyangi ha sharia islam ngam wodi goddo wiete bashir man do wari hanelado allah sallallahu alayhi wa sallama o yibingel mako kaza yello hokkidum kazaajum o sedni annabijo sallallahu alayhi wa sallama wiata mo yo bibbe ma luttube man fu a hokkibe bana dokkuda o do man na o wi mi hokkai annabijo ya sednu tana am do tonyange mi sedata ko do tonyange mana dum tonyange aslan don gu kam bawo maygo ma dum wadete dum wadata ke yeso don yeso maygo goddo o ma yayi non o ronnado don gudo en bi ko wadi don gudo dum maygo ko buri kam to goddo o mayido deftere den sendata don guman na yimbe na derewol gol yimbe gadata amma foti en bi derewol gol o wadi man do to be notaire en be bindingol be sedobe dum windira bo do adilare dum do foti bo kalkal bana deftere allah wi foti islam jabadum allahu alamu
yewa modi bo bana to tawa debbo on be gorko mudum be dido fu be mainama amma be gala bikkoi e danyai be kebaye bingel moy jo on foti rona jawdi mabbe
nam derdirawo men jami hado o wi debbo be gorko mudum be don bo mari jawdi den be dido fu bo be mainama to e jawdi do kam huucitanan be donata jawdi man jawdi mabbe bo be don mari be mai be gala bo biddo be danyai moy ronata be to Allah cenido bangido wi qala Allahu tabaaraka wa ta'ala fa in lam yakun lahu waladun wa warisahu abawahu Allah bangido wi toni be ngoda biddo be danyai bingel do mana babirabe mabbe man saaro en mabbe man donata be saaro debbo saaro gorko ko moy waran ha hakke bingel mun yama bo de ko sharia Allah wadi don guman debbo ma andi no oronata ha goriko debbo andi no oronata ha bingel mako en bolwi dum nane ko moy hakkere mun do warana hakkere mudum saaro en do donata mo eto o wala saaro en mako man bo mai to do kam dum huucha ha wappaybe ha asngol gorgol ronata mana dum huucha ha wappaybe man donata jawdi gorko majum mana to ben man bo be ngala be mai be yendonata jawdi man huucha ha mana baitul mal huuchana amiril mu'minin lamido julbe to baitul mali don je hokkugo atime en yurumbe miskinen ngam wallugo dina Allah dum hewtoto be amajum dum tawan be ha sare alahira dum hewtoto be dum wadana be bososel yago aljanna kadi eto non man do bo to lari non man do dum wadan muskila lamido julbe baitul mali wala je ha hokka yimbe man do bo do kam gallenyol dewol man foti reklama amma aslan man kam dum huuchana lamido julbe kanko on andi be modi be mako be hanani jawdi man wabillahi tawfik allahu alam
yowa min getti on duddum imam buba malhamadu en jotti ragare siria meden amma hidde mabbe siria meden on foti on dokka wasuwe hananobe radio hosere do ko larani hala don guna
nam ko dokkan mi wasuyeji ha derdirabe julbe worbe be rewbe to maido mayi kam ko bawo ko binoden nane to be ngurtini hakkeji ko woni do maido man do tabe accha don guman ha fabba ngam dume wadi to don gu fabbe dum ronaki foti terdirabe do goto kam wiya cemtudum be mahi ha babal sare famdi wala jawdi saro man dali dum chalayel non o wiya o reklamata don guman do foti bingel mako wara jama wakkati man bo hunde man sadi masin ko buri kam ko wossotomi der hore am be derdirabe julbe worbe be rewbe don gudo Allah wadi en damdo en burata Allah cenido Allah hiti don guto maido mai on gurtini ko yowi do mako kam rongo man buran dininta accu godum do jodi ha dum juta kam dum wadan mushkila haronobe majum Allahu alam
yetti on duddum Imam Buba Muhammad.
Yowa min getti Imam Buba Malhamadu Malluwa be fistan gomen hala andongo bano sharia dina Islam wi amma o fistan yen bo o wi wodi shardiji don be tokkoto ko larani hala andongo majum e bana to saro maynama mallato gorko debbo on maynama an kam gorko man o denete do ni o maynama wodi shardiji don ni be tokkoto hidde be donna goddo majum e ha be donna bo o wolwi bana hala nyamali hala nyamale do si be yowta nyamale e goddo majum man tawon be dokkita hakkeji himbe majum e bo e pama to be dokkitai hakkeji himbe man be yowtai e nyamaleji himbe majum do be fotai be donna e goddo majum e burna ha meden bo en don dara be dudai suklango galejia majum si bibbe adama pamani hala don gudo dum hoyai dum yamtete dum Allah yamtan kala bi adama jofu noy dum salori e noy bo be tokki ko dina Islam wiina do hala don guna be tokki ko sharia Islam wi do hala don guna o fistani en juro ko larani e akita dina Islam do hala don gu gal mushkila no wadi dirta derdirabe maunira en be derdum en kambe bo wolwani do hala majum da ofistani en sedda do hala majum dey bo be foti be ngada don gu kanjum bo o memi gal ton bo sedda e kala nano Syria espace féminin to do hedita Syria espace féminin o faman da ko hani wadego wakati sendigo kuje en dongo Imam Buba Malhamadu Malluwa Imam Jumbare Zilem Papa be fistan go amin no sharia dina Islam wi do hala andon go min getti bo Abdu Kachala min getti Asta Aji min getti nanobe radio hosere bo be joingo batal mabbe do temede joy tobe joy mega hertz e ke bo doftimin hande do Syria kado ha kabin technique min don no gondi be Grand Maxino kanko on welnani en e ha realisation bo Samira Raiha ha coordination David Baya e ha micro de présentation do min no on wonete Anima Hawa. Gine batal modon do temede joyto be joy mega air so joyine batal modon tum don do radio hosere la radio ki reinvente l'avenir si yende fere.